makusumubaba nite mriga na negizo guru
ya kwa dokto kata tungo kwane
ududunu makusumubaba wawinjo giero 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 wadudunu makusumu baba
Wanna
do no makadala bahati,
wanna injogi.